Inqobo kulenda ifundwayo ka-August 2019. Isihloko number 31. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika-September 30 kuya ku-October 6. Asiyeki. Umbhalo okuselwe kulesi sihloko uthi, ngakho ke asiyeki. ASB Corinthians 4 verse 16. Ingoma okuzoqaliswa ngayo u-128. Inehloko esithi ukhuthazela kuze kube sekupheleni. Amazwibela. Kungakhathaliseki ukuthi sinesikhathi esingakanani sikhonza uJehova, sifuna ukuqhubeka sikhula futhi sithuthuka njengamaKristu. Umphostoli Paul wakhuthaza amaKristu ukuba angayeki ukwenza lokhu. Encwadini ayibhalela ibandla laseFiliphi, usikhuthaza ukuba sikhuthazele emncintiswaneni wokuphila. Lesi sihloko sizosibonisa indlela esingawasebenzisa ngayo amazwi kaPaul aseBhayibhelini. Isigaba 1, umbuzo. Yini amaKristu okumele ayenze ukuze awuqede emncintiswaneni wokuphila? AmaKristu asemncintiswaneni wokuphila. Kungakhathaliseki ukuthi sisanda kuqala noma sekuphela iminyaka sikuwo, kudingeka siqhubeke sigijima size siwuqede umncintiswano. Iseluleko umphostoli Paul asinika amaKristu aseFiliphi singasiza siwuqede. Amanye amalungu ebandla laseFiliphi langekhulu lokuqala kwase kuphela iminyaka ekhonza uJehova ngesikhathi ethola incwadi evela kuPaul. Ayigijima kahle, kodwa uPaul wawakhumbuza ngesidingo sokuqhubeka egijima ngokukhuthazela. Wayefuna aqhubeke elandela isibonelo sakhe sokuphishekela emgomweni. Philip 3 verse 14. Isigaba 2, umbuzo. Kungani iseluleko uPaul asinika baseFiliphi sasifike ngesikhathi? Iseluleko uPaul asinika baseFiliphi sasifike ngesikhathi. Kusukela ngesikhathi lisungulwa, ibandla laseFiliphi lalilokhu lishushiswa. Ngo-50 CE, uPaul noSila baya eFiliphi ngemva kokuthola isimemo esivela kuNkulunkulu esithi welela eMakedoniya. Izenzo 16 verse 9. Lapho befika, batholwe isifazane ogama lakhe linguLidia owayilalele, futhi uJehova wayivula kakhulu inhliziyo yakhe ukuba amukele izindaba ezinhle. Izenzo 16 verse 14. Ngokushesha wabhabhathizwa kanye nabo bonke ababehlala emzini wakhe. Nokho, udeveli waqala ukubahlukumeza. Amadoda kulelo dolobha ahudula uPaul noSila abayisa kubabusi bedolobha, ebabeka icala lokudala izinkinga kuleyo ndawo. Ngenxa yalokho, uPaul noSila babhaxabulwa, baboshwa, futhi kamuva batshela ukuba baphume baphele kulelo dolobho. Engabe baphela amandla, bayeka. Lutho neze. Abafowethu nodadewethu kuleli bandla lelisanda kumiswa, bona basabela kanjani? Nabo bakhuthazela. Angingabazeki ukuthi sabakhuthaza kakhulu isibonelo esihle abasibekelwa uPaul noSila. Isigaba 3, umbuzo. Yini uPaul ayiqaphela, futhi imiphi imibuzo esizoxoxa ngayo? UPaul wayezimisele ukuba angayeki. Nokho, wayazi ukuthi ukuze agijime aze awuqede umncintiswano kwakudingeka ahlale egxile emgomeni wakhe. Yini esingayifunda esibonelweni sikaPaul? Yiziphi izibonelo zabantu abanokholo namuhla ezibonisa ukuthi singakhuthazela naphezu kobunzima? Ithemba lethu lekusasa lingasiqinisa kanjani ukuze singayeki? Indlela isibonelo sikaPaul esisizuzisa ngayo. Isigaba 4, umbuzo. UPaul wahlala kanjani eMatasa naphezu kwezimo ayengaphansi kwazo? Cabanga ngendlela uPaul ayisikhandla ngayo ngesikhathi ebhalela baseFiliphi. Wayeboshiwe eRoma. Wayengakwazi ukuphuma ayoshumayela. Noma kunjalo, wayeshumayiza abantu ababezombona futhi ebhalela amabandla akude ezincwadi. Ngokufanayo nanamuhla, amaKristu amaningi angakwazi ukuphuma endlini, asebenzisa wonke amathuba okushumayeza labo abeza emizini yawo. Abhalela nomakhelwane okunzima ukubathola ezindlini izincwadi ezikhuthazayo. Isigaba 5, umbuzo. EyabaseFiliphi 3 verse 12-14 ibonisa ukuthi yini eyasiza uPaul ukuba ahlale egxile emgomeni wakhe. UPaul akazange avume ukuphazanyiswa izinto ezinhle noma ezimbi ayizenzile ngaphambili. Empeleni, wathi, ukhohlwa izinto ezingemuva kubalulekile ukuze alulekele phambili ezintweni ezingaphambili, okuthi ukuqeda ngokuphumelelayo umncintiswano. Eyabase Philip 3 verse 12 kuya 14 ithi akukhona ukuthi sengwamukele kakade noma ukuthi sengenziwe ngaphelela kakade kodwa ngiphishekela ukubona ukuthi ngingekubambeni nami lokho engibanjwe uKristu Jesu ngenxa yakho bazalwane angasibheki njengosubambile kodwa yinye into ekhona ngakho njengoba ngikhohlwa izinto ezingemuva futhi ngilulekela phambili ezintweni ezingaphambili ngiphishekela emgomweni ukuze ngithole umkomelo wobizo lwaphezulu lukaNkulunkulu ngoKristu Jesu yiziphi ezinye zezinto ezazingaphazamisa uPawulu okokuqala kuningi uPawulu akufeza ngaphambi kokuba umKristu kodwa yena wayekubheka njengenqwaba yezibi Philip 3 verse 8 Okwesibili akazange avumele umuzwa wecala owawubangelwa ukushushisa amaKristu umenze ayeke. Okwesithathu, akazange acabange ukuthi kwase kwanele lokho ayekwenzele uJehova. UPaul wayephumelela enkonzweni naphezu kokuboshwa, ukushaywa, ukhandwa ngamatshe, ukuphahlazekelwa umkhumbi, ngisho nokungabi nakho ukudla nokugqoka. Nokho kungakhathaliseki ukuthi yini ayifezile noma ubunzima ayibhekana nabo. UPaul wayazi ukuthi kumele aqhubeke khonza uJehova. Yilokho nathi okumele sikwenze. Isigaba 6. Umbuzo. Yiziphi ezinye zezinto ezingemuva ongase kudingeke sisikhohlwe? Singasilingisa kanjani isibonelo sikaPaul sikhohlwe izinto ezingemuva? Abanye kithi kungase kudingeke banqobe imizwa yecala. Ebangelwa izono ababezenza isikhathi nesidlule. Uma kunjalo ngawe, zama ugxila ekufundeni ngomhlatshelo kaKristu wesihlengo. Uma sidadisha, sizindla futhi sithandaza ngesihlengo, umuzwa wecala ongenasidingo ungadamba. Singayeka nokuzizwa sinecala ngenxa izono uJehova asezithethelele. Cabanga ngesinye isifundo esingasifunda kuPawulu. Abanye kungenzeka bayibadela amathuba okuthola umsebenzi okhokhela kahle ukuze benzele uJehova kuningi enkonzweni yakhe. Uma kunjalo, kumele sikhohlwe izinto esizishiye ngemuva ngokuthi sigweme ukucabanga ngezinto okungenzeka ngabe sinazo. Izinto ezingemuva zingahlanganisa nezinto esiye sazifeze enhlanganweni noma ubunzima esiye sabhekana nabo. Kuyiqiniso ukuthi ukucabanga ngendlela uJehova ayewasibusisa futhi wasekela ngayo eminyakeni edlule kusisondeza nakakhulu kubaba wethu. Nokho, asifuni nanini ukucabanga ukuthi lokho esesikwenzile kwanele. Isigaba 7. Umbuzo. Ngokuqala baseKorinte 9 verse 24-27. Yini edingekayo ukuze sinqobe emncintiswaneni wokuphila? Fanekisa. UPaul wayewaqonda kahle amazwi kaJesu. Zikhandleni ngamandla. Luka 13 verse 23 no 24. UPaul wayazi ukuthi njengoKristu kumele azikhandle kuze kube sekugcineni. Yingakho afanisa ukuphila komKristu nomncintiswano. Eyokuqala Korinte 9 verse 24-27 ithi, "Anazi yini ukuthi emncintiswaneni abagijima gijima bonke, kodwa munye kuphela owamukela umklomelo. Gijimani ngendlela yokuba niufinyelele." Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu onengxenye emncintiswaneni uyasithiba ezintweni zonke. Iqiniso, bona bakwenza ukuze bathole umqhele onakalayo, kodwa thina ongonakali. Ngakho-ke, indlela engijima ngayo akuyona engaqinisekile. Indlela engiqondisa ngayo amagalelo ami ingeyokuba ngingashaya umoya, kodwa ngiyawutuba umzimba wami futhi ngiwuphatha njengesigqila, ukuze kuthi ngemva kokuba sengishumayile kwabanye, mina ngokwami ngingabi ongamukeleki ngandlela thile. Umgijimi ugxila ekufikeni entanjeni, futhi uyasigwema isiphazamiso. Ngokwesibonelo, namuhla abagijimi bangase badlule ezindaweni zamabhizinisi nakwezinye izindawo ezingase zibaphazamise. Ucabanga ukuthi umgijimi angama abuke ukuthi kudayiswane esitolo. Uma ifuna ukuphumelela ngeke akwenze lokho. Kulomncintiswano wokuphila, nathi kumele sisigweme isiphazamiso. Uma sifuna ukuhlala sigxile emgomweni wethu, sisikhandla njengoPaul, siyowuthola umvuzo. Amagama asesithombeni esihambisana nesigaba 7 athi, emncintiswaneni wokuphila, kumele sigweme isiphazamiso futhi sihlale sigxile emgomweni wethu. Ukhonza uJehova naphezu kwezinselele. Isigaba 8. Umbuzo. Yiziphi izinselele ezintathu sizoxoxa ngazo? Manje ake sihlole izinselele ezintathu ezingasenza siphela amandla. Lezo zinselele zikungenzeki kwalokho esikulindele. Ukuphelelwa amandla ngenxa yokukhula nezinkinga ezingalungi. Singazuza ngokufunda endleleni abanye ababhekana ngayo nalezi zimo. Isigaba 9. Umbuzo. Singaphatheka kanjani lapho lokho esikulindele kungenzeki? Ukungenzeki kwalokho esikulindele. Kungokwemvelo ukuthi silangazelele izinto ezinhle uJehova asithembise zona. Empeleni lapho uHabakuki, umprofeti kaJehova, esho isifiso sakhe sokuba uJehova aqede ububi kwaJuda, uJehova wamtshela ukuba ahlale elindile. Habakuki 2 verse 3. Nokho, lapho lokho esikulindele kubonakala sengathi kuyephuza, intshiseko yethu ingase idambe, singase siphelelwa amandla. Lokhu kwenzeka ngawo-1914. Ngaleso sikhathi amaKristu amaningi agcotshiwe ayilindele ukuya ezulwini ngo-1914. Lapho kungenzeki lokho, labo ababethembekile babhekana kanjani nokudumazeka? Isigaba 10. Umbuzo. Yini eyenziwa enye indoda nomkayo lapho kungenzeki lokho ababekulindele? Cabanga ngesibonelo samaKristu amabili aqotho abhekana nalenselele. Umfowethu uRoyal Spats wabhapathizwa ngo-1908 eneminyaka engu-20. Wayeqiniseka ngokuthi wayesezokuthola maduze umvuzo wakhe wasezulwini. Empeleni ngo-1911, lapho ecela ukushada nesithandwa sakhe uPearl, wathi, uyazi ukuthi kuzokwenzekani ngo-1914. Uma uvuma ukushada nami, kungcono sishade ngokushesha. Ingabe le ndoda nomkayo bayeka ukugijima kulo mncintiswano lapho bengawuthola umvuzo wabo wasezulwini ngo-1914? Cha, ngoba into ababegxile kuyo ngokuyinhloko kwakukwenza intando kaNkulunkulu, hayi ukuthola umvuzo. Babezimisele ukugijima ngokukhuthazela. URoyal noPearl baqhubeka bezikhandla futhi benokholo kwaze kwaba yilapho beshona ngemva kwamashumi eminyaka kamuva. Angingabazeki ukuthi uyakulangazelela ukubona uJehova engcwelisa igama lakhe, elwela ubukhosi bakhe, futhi egcwalisa izithembiso zakhe. Qiniseka ngokuthi lezi zinto ziyokwenzeka ngesikhathi sikaJehova isifanele. Kuze kube leso sikhathi, kwangathi singaqhubeka sikhonza uNkulunkulu wethu, singavumeli ukungenzeki kwezinto esizilindele kusiqeda amandla. Amagama asesithombeni esihambisana nesigaba 10 athi, uRoyal noPearl Spats abazange bakubone kwenzeka lokho ababekulindele ngo-1914, kodwa baqhubeka bethembekile amashumi eminyaka. Isigaba 11 no-12, umbuzo, kungani singaqhubeka sigijima yize singasenawo amandla? Nikeza isibonelo. Ukuphelelwa amandla ngenxa yokukhula. Ngokungafani nomuntu ogijima ngokoqobo, akudingeki ube umqemane ukuze uqhubeke ukukhula ngokomoya. Empeleni, abaningi asebekhulile bayaqhubeka bezikhandla ukuze benzele uJehova okungcono kakhulu. Ngokwesibonelo, umfowethu Arthur Second wayeneminyaka engu-88 futhi engasenawo amandla ngemva kokukhonza iminyaka engu-55 eBethel. Umhlengikazi eBethel wayembhedeni wakhe ukuze amsize kokuthile ayekudinga. Emoyizela wathi kuye, mfowethu Second, lo mzimba usufeze okuningi enkonzweni kaJehova. Nokho uArthur wayengagxilile kulokho ayesekwenzile. Emomotheka, uArthur waphendula wathi, uqinisile, kodwa okubaluleke kakhulu akukhona lokho esesikwenzile. Yilokho esikwenza manje. Mhlawumbe sekuphela iminyaka eminingi ukhonza uJehova, kodwa manje impilo ebuthaka ayisakuvumeli ukuba wenze lokho owawukwazi ukukwenza ngaphambili. Uma kunjalo, ungadikubali. Qiniseka ngokuthi uJehova uyawukhumbula umsebenzi owenzile. Khumbula ukuthi ukuzinikela ngomphefumulo wonke akukalwa ukuthi senza okuningi kangakanani enkonzweni kaJehova. Kunalokho sibonisa ukujula kokuzinikela kwethu ngokuba nesimo sengqondo esihle nangokwenza konke okusemandleni ethu. UJehova uyakuqonda kulinganiselwa kwethu, futhi akalindele ukuba simnike okungaphezu kwamandla ethu. Isigaba 13. Umbuzo. okwenzeka ku-Anatoli no-Lydia kusikhuthaza kanjani ukuba siqhubeke sikhonza uJehova naphezu kobunzima obuningi? Izinkinga ezingapheli. Kuye kwaphela amashumi eminyaka ezinye zezinceku zikaJehova sikhuthazelela ubunzima nokushushiswa. Ngokwesibonelo, u-Anatoli Melnik wayeneminyaka engu-12 lapho ubaba wakhe eboshwa, evalelwa ejele futhi ethunjelwa eSiberia, eqhelelene ngamakhilomitha angaphezu kuka-7,000 nomndeni wakhe owawuseMoldova. Ngemva konyaka, u-Anatoli, umama wakhe, nogogo nomkhulu wakhe, nabo bathunjelwa eSiberia. Kamuva, bakwazi ukuya emhlanganweni yebandla kwelinye idolobhana, kodwa kwakudingeka bahambe ngezinyawo amakhilomitha angu-30 eqhweni, emakhazeni ashubisa umnkantsha. Kamuva, umfowethu uMelnik wachitha iminyaka emithathu ejele, engabonani nomkakhe uLydia nendodakazi yabo eyayinonyaka owodwa. Naphezu kweminyaka eminingi behlupheka, u-Anatoli nomndeni wakhe baqhubeka bekhonza uJehova ngokwethembeka. Manje u-Anatoli uneminyaka engu-82 futhi ukhonza njengelungu lekomiti yegatsha e-Asia emaphakathi. Njengo-Anatoli noLydia, kwangathi singenza konke okusemandleni ethu enkonzweni kaJehova, siqhubeke sikhuthazela. Amagama asesithombeni esihambisana nesigaba 11 no-13 athi, ngisho nalapho esekhulile, u-Arthur Sackett wayesazimisele ukuqhubeka ekhonza uJehova. U-Anatoli noLydia Melnik bakhuthazela ngokwethembeka naphezu kwezinkinga eziningi. Sikhuthazwa yithemba lethu lekusasa. Isigaba 14, umbuzo. Yini uPaul aqaphela ukuthi kumelwe ayenze ukuze afinelele umgomo wakhe? UPaul wayeqiniseka ngokuthi uzowuqeda umncintiswano futhi awufinyelele umgomo wakhe. Njengoba ayigcotshiwe, wayelangazelela ukuthola umklomelo wobizo lwaphezulu lukaNkulunkulu. Nokho, ukuze awufinyelele lo mgomo, waqaphela ukuthi kudingeka aqhubeke ewuphishekela. Philippi 3:14. Lapho uPaul ebhalela abaseFiliphi, waqhathanisa ukuphila komKrestu nomncintiswano ukuze abasize bagxile emgomweni wabo. Isigaba 15, umbuzo. Lokho uPaul akusho ngokuba izakhamuzi zasezulwini kwawakhuthaza kanjani amaKrestu aseFiliphi ukuba phishekele emgomweni? UPaul wakhumbuza abaseFiliphi ukuthi bayizakhamuzi zasezulwini. Kungani? Ngalezo zinsuku, ukuba isakhamuzi saseRoma kwakunezinzuzo eziningi. Umbhalo waphansi uthi, ngenxa yokuthi iFiliphi lalingaphansi kombuso waseRoma, abantu bakulelo dolobha babenamalungelo ayetholwa izakhamuzi zaseRoma. Ngakho amaKrestu aseFiliphi aqonda lokho uPaul ayekusho. Nokho, amaKrestu agcotshiwe ayezothola izinzuzo ezingcono kakhulu ngokuba izakhamuzi zasezulwini. Ukuba isakhamuzi saseRoma kwakungelutho uma kuqhathaniswa nokuba isakhamuzi sasezulwini. Ngenxa lokho, uPaul wakhuthaza abaseFiliphi ukuba baziphathe ngendlela ifanele izindaba ezinhle mayelana noKrestu. Philippi 1:27. AmaKrestu agcotshiwe asibekela isibonelo esihle namuhla, njengoba ephokophele emgomeni wawo wokuphila phakade ezulwini. Isigaba 16, umbuzo. Kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuphila ezulwini noma emhlabeni, yini okumele siqhubeke siyenza ngokuya baseFiliphi 4:6-7? Kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuphila phakade ezulwini noma emhlabeni weparadise, kumele siqhubeke sisebenzela kulowo mgomo. Kungakhathaliseki ukuthi sibhekene naziphi izimo, akumelwe sibheke emuva ezintweni esasishiya noma sivumele noma yini isiyekise ukukhonza uJehova. Kungenzeka sekuyisikhathi eside silinde ukugcwaliseka kwezithembiso zikaJehova. Noma kungenzeka sesikhulile, futhi asisenawo amandla. Kungenzeka siye sakhuthazelela izinkinga ezinkulu, noma ushushiso eminyaka eminingi. Kunoma ngabe yisiphi isimo obhekene naso, ungakhathazeki ngalutho. Kunalokho, izicelo zakho nokunxusa kwakho makwaziwe nguNkulunkulu, yena uzokunika ukuthula okwedlula lokho okucabangayo. EyabaseFiliphi 4:6-7 ithi, ningakhathazeki ngalutho, kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngomthandazo nangokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zenu namandla enengqondo ngoKristu Jesu. Isigaba 17, umbuzo. Yini esizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo? Njengomgijimi ozikhandla ngamandla lapho efika ngasentanjeni, masihlale sigxile ngokuphelele emgomweni wokuqeda umncintiswano wokuphila. Masizikhandle ngamandla futhi sibheke phambili ezithembisweni ezinhle ezizogcwaliseka esikhathini esizayo. Senze konke esingakwenza ngokwamandla nangokwezimo zethu. Yini okumele siyenze ukuze siqhubeke sikhuthazela? Isihloko esilandelayo sizosisiza sihlele kahle izinto eziza kuqala ekuphileni. Futhi siqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu. Philippi 1 verse 10. Ungaphendula kanjani? Isibonelo sikaPawule sisiza kanjani ukuba siqhubeke sikhonza uJehova futhi sigxile emgomweni? Yini engasisiza siqhubeke sigijima emncintiswaneni wokuphila naphezu kokungenzeki kwalokho esikulindele? Ukuphelelwa amandla nezinkinga ezingapheli. Yini eyasiza uPawule wazikhandla ngamandla? Ingoma okuzophethwa ngayo u-79 inehloko esithi Zifundiseni ukuma ziqine. Sesiphelile isihloko.